tebunyiga naddala bw'otandika okuzuula ebirooto bye walina buli lukya bikweyongera wala. Emyaka giyita embeera tekyuka, suubire walina likendeera, oyita mu kusomoozebwa kukyogebwa kungi na kunyoomebwa. Era ensi ekulowoozesa tolina omuntu yakutambulira, ate ng'alina kalina buli w'oddayo wakulengerera. Omuliro tennewaliddwa, embeera okkirize kufunziza, naye ate nkugamba mutaayi toterebuka tewekyawa. Lemera ku nsonga mutaayi, lemera ku nsonga, Mukama yasooka yasinga kubosoosa. Sigala ng'osonga ng'enosonda, ng'osonda sonda mpola mpola, kasita olemerako Mukama n'osoosa. Nkakasa akaseerako kajja, akaseera kajja. Bazimba basitula kalina, wesebo na kapoloti tokalina, abaana batula fizi zabula, babalala bo batikirwa, balina ku lujjo bufumbo bwabula, baneiba buli mwaka bafumbiza. Webuza nalyaki, Mukama ddala nakukola ki, okulisa na maanyi mangi, naye bigwera mu loosi. Owulira otinde waliddwa, embeera okkirize kufunziza, naye ate nkugamba mutaayi toterebuka tewekyawa. Lemera ku nsonga mutaayi, lemera ku nsonga, Mukama yasooka yasinga kubosoosa. Sigala ng'osonga ng'enosonda, ng'osonda sonda mpola mpola, kasita olemerako Mukama n'osoosa. Nkakasa akaseerako kajja, akaseera kajja. Kubanga oli mulamu ubeera nga mugumu, suubi tolyemala nga mukuba, luli kyalumu embeera erikyukamu. Kukakasa ogenda kusekamu, yongera kusaba ng'emugobatanya, yongera mu kutetenkanya, bw'alikujjukira ogenda kunyumirwa. Oliyimba nga bw'otajanja ssebo mukulu, embeera mw'oli si esinga obubi, bangi eyo twegomba ky'oli. Akaseera kajja, mabiri ako gajja, Mukama yasooka kasitopowawawasoosa. Sigala ng'osonga ng'enosonda, nebatule kasitopowawawasoosa. Lemera ku nsonga mutaayi, lemera ku nsonga, Mukama yasooka yasinga kubosoosa. Sigala ng'osonga ng'enosonda, ng'osonda sonda mpola mpola, kasita olemerako Mukama n'osoosa. Nkakasa akaseerako kajja.